Ninjiye ku mituku babwire ko yaje hakorwa isuku izuba vuza igikuku ntidushake iziza butari tiku ushake ipica isuka doshori nitwaje zimwe ziri bo kuringa ni kod ni mo trip magazi zinagahototi injaho nzigire zezenge utarambona ry'uri menge iseri harakora ubwenge turi 21st guapeg unista wewe kuri map fata izo nguni zose make a move inzira ni kenshi bitch ya bave manuzi za menza nabari lonjite usimbuka tuguruka twarahageze hazima induka uzibyina ni muruhuka aho kijya hose nibyo bivugwa usimbuka tuguruka twarahageze hazima induka uzibyina ni muruhuka aho kijya hose nibyo bivugwa mbonika nka ushakise kesho urobizi nituzu yaza mbonika nka amashoro amanywa ku muhigo nituruhuka mbonika nka ushakise kesho urobizi nituzu yaza mbonirukanka amashoro amanywa ku muhigo nituruhuka mbonihuta muri losos tatata nk'umu young post ndaberi inzozi ni kesho ngishije indege ziri semple igarage kesho nuko ukubikora niko nsasaho kesho uranyita seri gukorere ura business ubu nta mikino ndagusohokana nkujyana imfungwa nibwavu mugira iri habe mbo fludu bigira ibyawe simbundi bikundi urapeye madara ndaguhata mu fire nigahave gusara ndagushaka amafaranga usimbuka tuguruka twarahageze hazima induka kuzibyina ni muruhuka aho kijya hose nibyo bivugwa usimbuka tuguruka twarahageze hazima induka kuzibyina ni muruhuka aho kijya hose nibyo bivugwa mbonika nka ushakise kesho urobizi nituzu yaza mbonika nka amashoro amanywa ku muhigo nituruhuka mbonika nka ushakise kesho urobizi nituzu yaza mbonika nka amashoro amanywa ku muhigo nituruhuka.